Nabomdeni bangifihlela mehlo njengomnyango yakwinhliziyo njengencwadi yisambulo kusho khona lusekuthando ninemibuzo ngabakushoyo nithathe yonke yami imfudumalo Nalihluthwibandla ndodana ngokukhumbula Nalihluthwibandla ngobeni beduze kwakho Nalihluthwibandla ndodana ngokukhumbula Lihluthwibandla ngobe ngimeduze kwakho Bantukile yena umama wami Baxhaphaza nezingane zami Balebile ithalente lami Bamoshile umsebenzi wami Ngikusebenzele yebusheni bami Jela mina babu fumeleni Uthi ngilihluthwibandla Nalihluthwibandla Ndodana ngokukhumbula Nalihluthwibandla Nalihluthwibandla Ngobe ngimeduze kwakho Nalihluthwibandla Ndodana ngokukhumbula Nalihluthwibandla Ngobe ngimeduze kwakho Khona manjalo sekuseni Sicula kamnandi inyoni emfuleni Isebe yelanga ebusweni bami Kusho khona ngigciniwe mseni Uthi ndodana kungapheli Umsebenzi wakho lapha emhlabeni Khuluma bala Twibandla